sekshuba uzongivikela ugogo uma sekulala uzongibhekela ugogo usangikhumbula lapho wangishiya khona awusangikhumbula lapho wangishiya khona phansi so wethu siyadume so wethu phansi so wethu kwanto masiyaduma
Let's pray to the section and purchase it.